Ate ministry ebyobulamu isazeewo okulondobayo amalwaliro 10 mu district ya Wakiso okugakozesa okukwanaganya enkola zoneze kizala gumba nga gano gagenda kubeera ekyokuyigirako eri amalala. Amalwaliro gano kuliko Wakiso Health Center 4, Kajansi Health Center 4, Kasangati Health Center 4, Namayumba Health Center 4, St. Joseph Hospital Wakiso, Watuba Health Center 3 na malala manji. Ekibinja ky'abasawo abakugu mu nteekateekeza ekizaala ggumba okuva mu kitongole kino nga bakulembeddwamu Dr. Asimwe Precious bagamba nti enteekateeka zino mu malwaliro gye ziri naye abantu babadde tebazikozesa.
Naye katukomyewo nga tutandika feeza endala okusupportinga Wakiso District okulaba ng'ekola bulungi mu family planning. Kati tugenda kubayamba kulaba abazaalisa baffe abasawo baffe mu ddwaliro balina skills ennungi ezisobola okugaba family planning ku bakyala baffe n'abasajja abazeetaaze. Ekyokubiri bwanga balina skills ezigaba family planning balina ebikozesebwa okuzigaba, balina registers, balina eddagala, balina ebintu ebirala bye bakozesa. Kati ekyokusatu bwanga bagabe family planning twagala kulaba bawandiika bulungi kisobola okuvaayo bulungi ntino bano be bantu betukozeeko ate data wuno. Kati ekyokusatu so twagala bayambako okulaba nti bye bawandiika ne bye bareportinga mu Ministry of Health biba bikwatagana.